fana na bulungi kairuluvira kishisuza kukuna dembenga lumonde bulungi bugenda kunzitoru mumbagamba kuba kafana nyiwalinga ne ulidorere yaroba namando lulijule chidara singa benjagadde kubona mbagata nebadda musente nali bazabulindo nga nempewo bwetanyenya kutu nange rupia zannema nenkwasa mubaganzi omuyigo gwembaddeko emaye bujasi tegusazekwasiza nataka wewo siri wa mamba sitera kusotera omu bwekujja nkakujulire natabawusi wozuukukira odduka ebikunta onaabira n'amaaso si lugambo obulamu katonda kagezo bunkwasaako n'alwawo okutegeera jamutegeeza nakati ensonga endeese mbaka ekidongo ye mukyala gw'olina okuwasa tofuna emirembe anobe ne gw'osigudde okumuleetewo weetadde embulabo singera omukesi linga akutte sente embulumi n'ogula ettaka eririko enkaaya n'ekasenge bwenkodo walira amagezi walukaga mbeera nga nyobye katonda sirituuza mutwe osigula muka musajja oyo ewewaana emunnanga entaana obeera nga aguza ettaka eririko enkaayana likuleebuukanya bwoya kugwa ntumbwe osigula muka musajja oyo ewewaana emunnanga entaana obeera nga aguza ettaka eririko enkaayana likuleebuukanya bwoya kugwa ntumbwe asiguddwa abadde mba okukutegeera kkirizagaana aba ateekeddwa kutaama n'asooka akukolimira okumuttira eddya wabba maama baana bawunya obuwulu emmindi afuuwa nnenekofuna ebibamba sente abadde ayoloola boosiraana migemera wala olumu nagyo givaayo tubasanga abattiddwa mu by'omuzannyo yagala mubeere balamu bataayi bange kwe kujja mpumbirira owo n'amagombe omusiguze yeewaana nsabyo biveemu weddiza nalumansi mukakayemba osekuuta emitawaana nga gikulumba amaalo goyolesa olinyeza emagombe terikirikira mukyala tujijira kugatta n'omusiguzi okukumanyira omunafu ekimulwanya kumuyimbirira era atunda puloti okukusaanyaawo bulumi bwa mukyala we bwe bulinnye nnyo akemebwakoleyo ekintu ky'obutujju omukumu abeera alina okuziikwa eyabba oba eyaggwa muga katonda entaana y'omusiguze tekuba luki lwaki weetiba ekizibweko obulw emirembe obutabutane osigula muka musajja oyo ewewaana emunnanga entaana obeera nga aguza ettaka eririko enkaayana likuleebuukanya bwoya kugwa ntumbwe osigula muka musajja oyo ewewaana emunnanga entaana obeera nga aguza ettaka eririko enkaayana likuleebuukanya bwoya kugwa ntumbwe nti nyimba bikisigula naye kizibu okwerabira bba muga katonda kamutanda abenga yazaalayo okugamba babeera n'ebibagatta nga banyumyera oluusi beerabakaawo kiki ekivaamu bajjukanya nsonga ziri omukazi eyasiguddwa okumwesiga ennyo kkiriza n'obwongo obwo oliko ekikyamye mukwano gwange sekirijja w'ekinaawa yasigula mukaano liwali emugongo yamubba yanzadde akaanako obulenzi emyaka kaalimu ebiri emyezi musanvu seeki n'akaweerera okukambazanga okukajjanjaba ate n'okukalisanga kumbe ne Arnold wali emugongo asasula ebintu byebimu abakazi owunga naye yali ddiiru ya mukyala nakiranda kugambye n'azannya bali okukira entanga basekirijja efunayo embuto zirinya ng'olubuto olumuddo lwalimu abalongo baabaana abasatu abatali balongo nga bafaanana nnyo kali akazaalwa emugongo mu kuziika jjo sentamu ekinaawa ezireeta akatamiifu k'emugongo kajja kaleekaana nnyo ffena ne twesika zaagala mubbi zaagala mubba aliwo kikirijja omubbi w'olulango wabba mukanodi wali emugongo kaisa naawe bw'ogenda ozubula amatooke gwe wabba bane gwe mubbako nga beegiriza muvumanya abatamivu naye tubamu olumujjo otwala abaana ku musaayi bwe balidda nga baboyenzeserwa dda ndayidde okuva ku nguuli mbako obutunda bigambo byakatamivu baganda bange yabobya sekirijja omutwe omuteesi yayinawo obusazi bwawo bw'amatooke n'agenda akebeza abaana n'obukambwe z'abatamiivu bannemera nabavaako babane bwino ogambye okutaba nfuufu ebyava mu ndaga butonde wali nga tebiwoomya nakabululu kwali guswala amaziga mukwano gwange sekirijja kubataana abaana yafiisaako balongo abasatu abasigadde ennaku eri mu nsi ba Alibano ndigwe ya pake chimiura Sechirijia mkweta mwese Fitu wa mujia kaka chupa kwa mtu wanga yejia mwese Sabete kalino kulirongosa Mwesu ulirava na zerivo nana Nekubachara weli cholikole Mwasibo mwana na yenga limulijia Ichobu siku zete mwela vira Ntiolivo siku denta na mutayi wange Fana na kagu zete keri nike nkayana Nikulevu kanyabu ya kubwa ntumboi Sabamba simu lezirevu jasi Awangale Bafi